hapa hili sa. Jesus.
Exclusive from ZambianTunes.com.
J Cash. Young Rico, what it do? Yeah. Kakawala kazuba na piapu. Kilimubeki kuba na shapu. Uyo ulesi chuba na shako. Chalo sichinzako ni zako. Mizako. Bane mule wako serious. 626 ulikone paponti pali kwini napo. Mule wako serious. Zatapunga maeki ulipeo lokoini muntumba. Mule wako serious. Olo shopu pakona ikakosa badi usofa. Mule wako serious. Muriali. Mule wako serious. Muchishinkaki. Mane ya vene wapuruwa. Na motoka kwa shima wauna ura. Matia mkuponti walipenya. Kuma fema gero wa mpapu. Futu mponti ni wara wara. Kuma mapani we bigi baya. Ufanika chepe mpero ya Joyce Maya. Java ukapola loza Sarawaya. Indie best time yopangika. Nikuza yeweza kumbuka. Java vintu fonse vima pinda muka. Kakawala kazuba na piapu. Kilimubeki kuba na shapu. Uyo ulesi chuba na shako. Chalo sichinzako ni zako. Mizako. Bane mule wako serious. 626 ulikone paponti pali kwini napo. Mule wako serious. Zatapunga maeki ulipeo lokoini muntumba. Mule wako serious. Olo shopu pakona ikakosa badi usofa. Mule wako serious. Muriali. Mule wako serious. Muchishinkaki. Umafipanga monga tulikudwai. Eko mafio machita ni fafeki. Ekelo ilisiki wa firinga. Waivala na kapovelo po fusinga. Iwati wakachaa kancho sinyunyai. Bala sombo chita na marigret. Era ififuaya just admit it. Andaetika baby wakwiririra. Bala swazi penza behind bars. Echiroto chovecha wasdak. Muntwa liensa mafuni kama serious. Barastunga mise na fright to heaven.
Kakawala kazuba na piapu. Kilimubeki kuba na shapu. Uyo ulesi chuba na shako. Chalo sichinzako ni zako. Mizako. Bane mule wako serious. 626 ulikone paponti pali kwini napo. Mule wako serious. Zatapunga maeki ulipeo lokoini muntumba. Mule wako serious. Olo shopu pakona ikakosa badi usofa. Mule wako serious. Muriali. Mule wako serious. Muchishinkaki.
Juu ya pezeka ya big money. Wakuza ati chikumane paso. Hiwa uli busy business tumafanyi so. Ufuno fika chepa time yako. Palasu wazichosa na mu big deal. Muntu ni muntu ngati adi serious. Fonte vya mitoka nkama kake vidi serious. Nochile raka mbasoma ilo vinangu. We need action oriented people. Notufo pwela pwela chepa kama na ma sweet talk. Garadi one drive, monga smooth talk. Wasa uwa uwache monga
kutok. Kakawala kazuba na piapu. Kilimubeki kuba na shapu. Uyo ulesi chuba na shako. Chalo sichinzako ni zako. Mizako. Bane mule wako serious. 626 ulikone paponti pali kwini napo. Mule wako serious. Zatapunga maeki ulipeo lokoini muntumba. Mule wako serious. Olo shopu pakona ikakosa badi usofa. Mule wako serious. Muriali. Mule wako serious. Muchishinkaki.
Rico. No doubt.
Yeah, it's your boy One Jizzle. Yeah, she's my seriousy. Check cash, I see you. Rico.